powerhouse of music.
PLOM. Yes, man. Let's do it. Leo birthday ya mwanangu. She want to kupost it.
What?
Ata kama wow our pen. Itawa costi. Vipi unipange cha kuposti? Nivai suit, jeansi ama koti.
Yes,
Wazuga
yes.
Beach na swimming costi. Mwendo wa photo na kuposti.
What?
Kama matusi nimezoea. Usiseme kuongeleo. Unichangi bando. Wala kodi ya pango. Nikiposti nipo ghetto. ICM sifunge milango. Haters panic. Nikiposti niko booth. Nachora bras zenye nuksi hadi leo mpige sabruti. Mpige sabruti.
Kama unataka kiki wewe na mie, sakwa nini unifatilia? Unawekana una bifu na mimi, unataka kwa mimi. Wewe na mie. Kama unataka kiki wewe na mie, sakwa nini unifatilia? Unawekana una bifu na mimi, unataka kwa mimi. Wewe na mie.
Koroba, koroba. Tuspangiane chako posti. Koroba, koroba, koroba. Tuspangiane chako posti. Naishi aga kucheka. Wanna check me na likes gapi. Apale na poposti. Nafanya na chopenda. Na sio na chopenda. Mifano wa refa. Kimba, sikurizi kipenga. Kimba, na posti na oshkaji. Dada zao, wanapenda. More tension. Kile nachofanya action. Kemba, sivu kimipaka. Kemba, na linda yangu CV. Kemba, haters follow my thing. Kemba, I use it prime B. Kemba, thinking is mine. Kemba,
kama unataka kiki wewe na mie, sakwa nini unifatilia? Unaonekana una beef na mimi, unataka kwa mimi. Wewe na mie. Kama unataka kiki wewe na mie, sakwa nini unifatilia? Unaonekana una beef na mimi, unataka kwa mimi. Wewe na mie.
Koroba, koroba, koroba. Tuspangiane chako posti. Koroba, koroba, koroba. Tuspangiane chako posti. Tuspangiane chako posti. Koroba, koroba, koroba. Tuspangiane chako posti. Tuspangiane chako posti.
Kama unataka kiki wewe na mie, sakwa nini unifatilia? Unaonekana una beef na mimi, unataka kwa mimi. Wewe na mie.
Yo, Jack Power, you see that, man? Y'all fake rappers get word of this, man. PLOM. Back a title. But yeah, I see you chasing touchable.